You sweet like a pee-pee, mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. Oh no. This feeling that I'm feeling, it's too much. I see future. Life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that. I'll die for you. Oh, sweetheart. Life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that. Yeah. Now, how can I keep you from me? Oh, my love. Rando manatamana zizu. Oh, my love. Natupa ma el. Mamma mia, in this world, ile we peke liwe kuchagua. I swear to God, na umebarikiwa mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha ya upole na uzuri na mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu. Tukipata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu zilisha nikumba. Kama tusa kungangania, upendo sipopendo. Nilifosi kujificha kule kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huko mabigani, ananishika na hapa. Masaji mgongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love. Bando manatamana zizuyo. Oh my love. Natupa maelfu kwa mamia. In this world, ile we peke liwe kuchagua. I swear to God. Na umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha ya upole na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa mtu.